Exclusive from ZNob.com.
It's Fox Boys. I'm a very, very Younglish niggas.
It's J-Bugs Music.
Okay, listen.
Got a feeling in moto ni step pure. New dance pa kushana ni kufwenkula. Bene show body fit na kushakura. Jamu sana so kwacha dance. Ah, eh, ah, kwacha dance. Ah, eh, jamu sana so kwacha dance. Ela DJ wika kochi volume. Bakushana down TH ya zoom. Take over mfumu. Every day to shine muma dance munga dumu. Hey, kushana to the left punda koche. Hey,
ela gazo funa tani.
Kwacha dance.
Nudansi ya futa pa zedi.
Kwacha dance.
Iri bema luzi fufri kwifi nonga gende molo chapansi.
Wacha dance.
Bango mwazi bufuna chani.
Wacha dance.
Naiwe komanda funa chani.
Wacha dance.
Bus driver funa chani.
Wacha dance.
Naiwe chaman ufuna chani.
Wacha dance.
Bama pipi mfuna chani.
Wacha dance.
Payunza funa chani.
Wacha dance.
Pache samba funa chani.
Wacha dance.
Got a feeling moto ni step pure. New dance pa kushana ni kufwenkula. Bene show body fit na kushakura. Jamu sana so kwacha dance.
Ah, it's a boy. Hey.
Ah, kwacha dance. Ah, hey.
Yeah.
Jamu sana so kwacha dance.
Kwacha dance ni dance ya bantu. Padanga timu vina muma poche na chivantu. Lefty thing ikapeleke ku lefty. Four steps then ukamenyele ku lighty. Osa kwa lalanka lako che kuku festi. Kani ya kolono valepo na kamazi. Kuku ni kache waziba kakaka dance. Kaza vina weka ni kuvina na matazi. Mendo mumamba nero nkarapansi. Osa kwa rara konka mubanzako. Njere shano tui karaweko. Kire naba nobe no tuliweka. Life ya likosa shana poa kaka dance. Kakupere ndara makakena kaka dance. Ya likosa life kushana kweli onse. Toza tipadia mwana po warobu libonse.
Got a feeling moto ni step pure. New dance pa kushana ni kufwenkula. Bene show body fit na kushakura. Jamu sana so kwacha dance.
Ah, eh, ah,
kwacha dance. Jamu sana so kwacha dance. Got a feeling moto ni step pure. New dance pa kushana ni kufwenkula. Bene show body fit na kushakura. Jamu sana so kwacha dance.
Ah, eh, ah,
kwacha dance.
Ah, eh,
jamu sana so kwacha dance.
Rajana Yaz,
ah.
Sipi Pepsi Laga,
hey.
Fresh Eat, DJ Bugs.
Ah,
it's J-Bugs Music.
I got you. Yeah.